Pour ma classic, baby.
Waya, toto mnaopapatikia mziki, mnajua mziki ule potokea nye. Mnajua kama hatu washeja kwenye show, wapige show, hafu wajapiga show, wamekimbia show, sinajua. Wameacha laptop, wameacha flashy, wamebiwa ajaribu, wanye mnajua nye watoto, hafu mna menti kulabo, sii nini. Nye watoto nye, hii mziki angalia mziki ule potokea, usilopoke mtoto.
Wewe baishi na sicha Yusu Humo Yusu
Salao
Majabu
Majabu
Kinyonke
Kinyonke
Makuz
Makuz
Salao Majabu
Majabu
Kinyonke
Kinyonke
Kipipi
Kipipi
Salao
Pisikali sina kosa promo kinyonke Pisikali sina penta kono salao Pisikali sina kosa promo kinyonke Pisikali sina penta kono salao
Majabu
Majabu
Kinyonke
Kinyonke
Makuz
Makuz
Salao Majabu
Majabu
Kinyonke
Kinyonke
Kipipi
Kipipi
Wanatusalao wanatuona waon Wanatusalao wanatuona waon Wekatampande shadao sikele milioni kum Wekatampande shadao sikele milioni kum Wanatusalao wanatuona waon Wanatusalao wanatuona waon Napandesha dao sikele milioni kum
Napandesha dao sikele milioni kum Armena tano
Mwisho za kichoko, mix ya kitoto The biggest squeeze, wana disc tumepata bei Ukitaka show vunja bei BMC kama kobe wajulikana watempei Kuna watoto wanapenda bifu Na kwenye bato wanajisifu Kweza wavifu siyo wabulifu Kusufi na meme do chifu Tasi mama kama, tomeza malike, fosa like Sipingi kitiki kila chama, sonye uliso kibuli sana Mungwana, na kama sina kuo sisi mami na chutama
We biggie Santos
Atu wazi nyuma, jana imepita ila bado na kumbuka na potoka Kabla siya toka, toma na nafoka Makosa msani mfoko nisi na kijoka Wanatusalau, wanatuona waon Wanatusalau, wanatuona waon Napande shadao, sikele milioni kumi Napande shadao, sikele milioni kumi Wanatusalau, 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 wanatusalau Wanatusalau, wanatuona waon Napande shadao, sikele milioni kumi
Salau,
majabu,
majabu,
kinyonke,
kinyonke,
makuz,
makuz
Salao
Majabu
Majabu
Kinyonke
Kinyonke
Kipipi
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 Huma
Huma
Mama alitoyo
Hey tiki hati mashirini seko sema usuluka ya kukodiwa M7 poteza janki fiti panklas
Wewol ganesha masalao Shawal
Wege mila wakusoma
Hizo, miti kaskas, kisa ni ina fukija pas Nina vietia, sina kas Kune mecheza kusaka pesi, legei siko seinisha nusulika pingu sabi
Humo,
tazama msikiri putoke au slopoke Fikiri ya kabla kunke Bado nisede kushia, ntoka sana lipoje ya donkia Sana ina neremea Kabla simela haja sikwa Kabla chafungo haja fichwa Kisi ngeri kilikuwa vita Saifi watoto anapeta Shoze numpofu mtashekwa
Humo Humo
Wanatusalau, wanatuona waon
Humo
Napandesha dao sikele milioni kumi
Humo
Wanatusalau, wanatuona waon
Humo
Napandesha dao sikele milioni kumi Wanatusalau, 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 wanatuona waon Napandesha dao,
Humo
Napandesha dao,
Humo
Napandesha dao sikele milioni kumi Atu wazi nyuma, jane mepite labado na kumbuka na potoka Kabla siya toka, toma na nafoka Makosa msane mfoko nisi na kinyoka
Hake kuna pesa, Humo,
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 Humo
Mama alitoyo
Nakwete kumbani wakula mwana mauti moja
Hizo, hizo, hizo We kweba classic is a big boss
Sheria
Huma
Azima
Akikesho anachokifanya leo kina maana kuliko ulichokifanya jana. Akikesho anachokifanya leo kina maana kuliko ulichokifanya jana. Akikesho anachokifanya leo kina maana kuliko ulichokifanya jana. Akikesho anachokifanya leo kina maana kuliko ulichokifanya. Salau majabu makos kinyoke makos salau majabu majabu kinyoke Fisicalize na pentagono que pepe. Fisicalize na pentaplomo que pepe. Fisicalize na pentagono. Na chute pro Texas similari. Na kumali sana mi bola. Wena pomele tisa. Na chute pro nuari mjauri. Surikara kona baya. Surikara yompo lugalo. Surikara kwa chante. Na chute pro Madeus. Na kumali sana shira minyota. Surikara gums. Na chute mchacho surikara bunchu. We mori mori marem. E tutti un socio la cubare sana luce classi mi tempo. Ti ricare un po' di Jamaica. Ti ricare Sofia. E tu un tempo ti ricare ma pepe. Voglio i babaghine. La cubare sana mambo. E tutti un socio ci non si muove. La cubare sana ti ricare bagamoio. E ti ricare aguani music. E tu un tempo a cubimpa. La cubare sana c'è bemeneggia. Vuoi sana tu mambo. Vuoi meneggia lao. Tu un tempo meneggia un papu. E kumari sana sine blokeni. We sana tu mamboy. E tute po sante mjede paka yuri. Surikare de Gradesh. E tute po surikare kuriri. Surikare mkwani morogo. E tute surikare tanka town. Surikare mkwani mtua. E tute po ame boy. We sana tu mamboy. Na kumari sana tege champion. Surikare kari mchukwa chama. We sana tu mamboy. Surikare mpagala. Surikare keko nationali. E tukikaba tunalewa. Tukishua tunasema ye. Tumapo anafo kwentiagia, kwentiagia.
Kweba Classic Sound.